ɗo agades lasoygo lewru marsi tan duuɓi ujunaje ɗiɗi e sappo e jeetati. Yimɓe 104 e lasoji 43 inɗe mu'en tawa no windi nder ɗereji fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla feroɓe leyɗe mu'en no tefa to ɗuwi. Ɗuuɗal maɓɓe fudu yurana har Libi gari ɗo agades. Neɗɗo maɓɓe fuu heko umminoyi ɗum. Amadou Boubacar Dan Azumi jinganowo himɓe leydi ɗo nder Sarusi agades kawjiɗo filla gaɗol ɗereji ɓi leydaku e filla peroɓe leyɗe mu'en e ummotoɓe leyɗe mu'en no paa leyɗe tubakoɓe nani ko wi'ini.
Ɗuuɗal ko waddi rafi pamlal ngal woni konu caka leñi mo Darfour. Ko andanɗen konu gaddungu bononde sanne. Ko waddi himɓe peri woɓɓe jehi Libi woɓɓe no Tchad. No ɗuuɗal ɓe suudanɓe kay jehi rana Libi to ɓe gon ɓe panɗini. Ɗum waɗi iɓe doggira leydi Niger ngam ɓe kisa torra kaɓe goni iɓe gi'a.
Rachid Kolo ardiɗo fedde jinganore hakke himɓe leydi wi'i ko ɗo agades filla feroɓe gari no tefa to ɗuwi ɓe no hulƴini.
Ɗumɓe
waɗi ko ɓeya ɓe keɓanaka dabareji ko joɗɗintaɓe nder leydi maɓɓe. Ɗume sabi ko ɓe garta leydi agades? Noyi famirten ko waddiɓe nder wuro agades? Ko woni nuhayeji maɓɓe? Noyi famirteden ko ɓe galana iɓe tefa ɓe paabe? Delle gomnati faama ko ƴamɗe ɗe fuu no haani gomnati te saɗarma gon heɓama laato seeda yeeso leyɗe
adunaaru.
Filla maɓɓe oodu adi hakkillo ardiɓe huɓere agades e ko filkiti ɗum. Mohamed Anako mawɗo ardiɗo kominiji leydi agades watti daani e walliroɓe gara gattana ɗum en jungu nani ko wi'ini.
Hannden himɓe ujunaaji peroɓe ɓe ko wonno tefa faabe. Min ƴamam he gomnati on ngam ɓe balle laabi lobbi joɗɗine nder ko yaawi. Gayɓe ɗuuɗi gomɓe no pilo nder wuro agades. Ɗuuɗal maɓɓe de yanɗa nder lokotoroje amin waddeti. Delle no handi safareji watti gaɗa mundo far jangirɗe ɗen e far diyam e
laaɓal.
Ɗuuɗal feroɓe ɓe fuu tawa kana no jooɗi nder banggere huɓere agades gom. To fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla feroɓe de fedde croix rouge e pelle gom gonino balliraɓe ko ɓe keɓani e mosola.